mean, it's your boys coming to you live and direct from Nairobi. You know, sickest in the game. Ni kwapa for a good time, not a long time. Yeah, not a long time. Ni kwapa for a good time, not a long time. Yeah, not a long time. Ambia Otela cheze na design. Kwa fresha ndo kazi lili resign. Sign kujibamba na kwa chenga kazi done. Sini mawela ile design tunaziban. Mnajua ni aje? Ndoambia kitambo wasinitaje. Unless wanabonga juu ya maganji. Unless wanabonga juu ya mataji. Yeah, Kani mambo za kuchocha. Huku mjini hadi ocha. Don't bother. Kani mrembo dondosa. Kauna mambo za kuchosha. Basi don't bother. Kani mambo za kuchocha. Huku mjini hadi ocha. Don't bother. Kani mrembo dondosa. Kauna mambo za kuchosha. Basi don't bother. Baby don't bother. Baby don't bother. Baby don't bother. Don't bother. Don't bother.
Now see each other to keep flex with the drip drip. It's our good in your deriver when we trip trip. And painting and I don't do sign my new quip. And by then I jina shukisha my mood swings. Akina nani wana bonga. Kwa grao, awa toshimboga. And kazi yao kwa mneti wana chocha. Ish. Huku mjini adi ocha. Look, I don't bother waki hate. Waki hate. Inani bother when my brothers turn fake. Turn fake. All niggas on the daily turn snakes. Turn snakes. Achana nayo buda kawizi relate.
Kani mambo za kuchocha. Huku mjini hadi ocha. Don't bother. Kani mrembo dondosa. Kauna mambo za kuchosha. Basi don't bother. Kani mambo za kuchocha. Huku mjini hadi ocha. Don't bother. Kani mrembo dondosa. Kauna mambo za kuchosha. Basi don't bother. Baby don't bother. Baby don't bother. Baby don't bother. Don't bother. Don't bother. Kani mambo za kuchocha. Huku mjini hadi ocha. Don't bother. Kani mrembo dondosa. Kauna mambo za kuchosha. Basi don't bother. Baby don't bother. Baby don't bother. Baby don't bother. Don't bother. Don't bother.